with Jim Kaka.
One one people
do the right thing.
Yeah. Yani venye mina va, venye mina nga.
Nasema baba thank you.
Na nomana sito kuwacha milele daima. Jina lako kwangu uzima. Yani venye mina ka, vile mutaka.
Nasema baba thank you.
Na nomana sito kuwacha na kuto ni kacha kuwa ni mi ni mje wako. Kama shira iko kando naruka juu. Piga salute kwa kemu mwana mwimbia tu. Ameni osha na damu. Kani poka mafuta ya uzima yani wa milele.
Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. One thing, vile niko fine. Nasema baba thank you, Lord. Why niko nao, mina kula, nina ba. Nasema baba thank you.
Hata miye nilikuwa kama we. Every day niko complain, yeah. Mbona si mangi fiti, tena si dungi fiti. Why me, why not, oh Lord. Na hii ndari yezu kuwa ya mine, no. Ask bila shaka unotepewa na knock. Milango zote zitafunguka. Boss, suna how fiti man. Kwani webo uomba sangapi. Pause, hivyo ndivyo nilivyofanya. But now everyday nikipiga magoti. Na manga, na dunga, na pia na doors.
Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. One thing, vile niko fine. Nasema baba thank you, Lord. Why niko nao, mina kula, nina ba. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you.
Yani venye mina va, venye mina nga.
Nasema baba thank you.
Yani venye mina ka, vile mutaka.
Nasema baba thank you. One thing vile niko fine. Nasema baba thank you, Lord. Why niko nao, mina kula, nina va. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. Come on, come on, do the right thing. Nasema baba thank you. One thing vile niko fine. Nasema baba thank you, Lord. Why niko nao, mina kula, nina ba. Nasema baba thank you. Nasema baba thank you. Nasema baba thank you. One, two, vile niko fine. Nasema baba thank you, Lord. Why niko nao, mina kula, nina ba. Nasema baba thank you.